African to like music.
Siku ingine njema naianza nawe kwenye baridi ya pendo. Sina shaka, neno moja niseme, ninatamani nikae uweponi mwako tu, kwa neno lako nibariki.
It's a beautiful day, nina sababu ya kushukuru, uweponi mwako sitoki, nipandishe nafasi nyingine.
Natamani nikae nawe roho ili niende the next level.
Natamani nikae nawe Yesu ili nipande viwango vingine.
Natamani nikae nawe roho ili niende the next level.
Fariji nikufananishe na nani Bwana, usiyeshindwa na jambo lolote, uweponi mwako mimi sitoki.
Unajua shida zangu, unanyoosha njia zangu, wewe ni Bwana. Acha nipandishe nafasi nyingine Bwana, acha nikae weponi mwako, nipandishe nafasi nyingine Bwana.
Natamani
to the nikae
nawe roho ili niende the next level.
Natamani nikae nawe Yesu ili nipande viwango vingine.
Natamani nikae nawe roho ili niende the next level. Next level.
Hallelujah.